do igari kam akitno habaru suka umator studio kala goddanta on kitiru monako on habaru o aisa madde de munde bulum fofama abdul
yawni wala ka aisa habaru yidi gaddanne suka umator wonbe no hittinani e asawe o
der habaru didi hanani me pudire der wuro maradi don to fedde suka umator jangobe be gadi kokkol idian der region on e der yoter pindinol mede men gadda e fille nyanduji gon no ciotte der jangirde wakati peewol gol ende han wakati men kantirana e fujoji men kucuninol balli bannira hanno no gimi ni habaruji di en puddireedi der wuro maraade to fedde sukaabe ummatore mata sama so hangen nesa gadi kokkul ciican geccire wittina der CSP hikima
non jati wadi aisa sigila hukkude ciican wandan ni wadama hawtidaade sarusi region maraade kawji do fille ittol ciican e mobol majja sukaabe jangobe be du ni kan en goni no gara no kokka ciican en dundu ni gan hisinde yonkiji nyawbe ton anda mohammed mamma juro wakke no kure de anda sa kettino dan ko waddi ko firta e fulfulde
no be duudi sukaabe rewbe e warbe ko hawri e hokkoyde ciiƴam toorejo fedde nde mamam ibrahim faruko ngal gollal no ɓeydita mballodiral yaade to sukaaɓe jangoɓe lokkol
min keɓi noddanɗe min mbiya kono woodi himɓe wonɓe no maaya dalila rafi keƴoron ƴiiƴam himɓe du keme ɗiɗo jaɓi warde hokkude ƴiiƴam
ɗam leyla al husseini no suka debbo non jango terminal nde woni arande koyemo waɗa ɗum
ko waɗi mi hokkoyi ƴiiƴam am no woodi kaajaaɗe ƴiiƴam ɗam ngam no waawi laataade nder koreeji am goɗɗo nawtoro e majja
to isa siraji mawɗo jangirde CSP hikma o yetti sukaaɓe ummatore ɓe fedde matasa
cukaaɓe jangooɓe ɓen kokkuɓe ƴiiƴam en ɓe jaɓa warde hokka ƴiiƴam maɓɓe ɗam nde en daarini no holla ko deniiɓe keɓi iɓe mbaawi ardengal lobbal ardengal maɓɓe galdu nafan leydi
ngal gollal hokkugol ƴiiƴam ko laati fuɗɗa nder jangirɗe ɗe huunde noon ko ɓeydata wallude du nokkuure resirde ƴiiƴam mo région maradi
aysa filla denaku himɓe are mum en ni nder leydi meɗen waddi ko sukaaɓe jangoɓe université jeyaɓe département gote région tilbéry talata bittiɗo o enɗen gaɗi batte jooɗo kaale mumen ɗumndu ni gam ƴewtinade kan en sukaaɓe ummatore no kan en gaɗa ko kan en gadda balla mumen har ko darata raf keƴira hakkillo fukkigogo enɗen mosolo majjum heɓo
nonno bandira ha nonno ibun isa abdoulmajid ardiɗo ajep fedde jinganoro ɓiɓɓe leydi ardiɗo du fa hanne batte jooɗo kaalen o gattol jungo sukaaɓe ummatore leydi niger hunde noon ko wooɗi sanne sey min kettino
en tant que jeune nous sommes
minen cukaaɓe ummatore minen du miɗen goodi balla kamin gaddata har ko darata laabi ko watta rafi keƴoron hakkillo fukkigo goo heɓane mosola nder leydi ɗi gomnati kandu no haani noon wattude jungo ko watta gaɗol jooɗa haale maɓɓe o enden hoya gomnati nde heɓaniɓe koɓe gaɗa no wooɗi sanne gomnati fa hannden no haani durwano ko watta domoɓe leydi he himɓe leydi narra kolodira gollida o laari ni de wala caka maɓɓe to tammude keɓol mosala on enden
tiiɗa
joni kuma banniraw en kaala dow yidde arandere cak sukaaɓe ummatore nden noon saaroɓe kan en cuɓanta sukaaɓe muɓɓe amma joni sukaaɓe e koye muɓɓe kamɓe cuɓata gaɗa hirde muɓɓe
gonga noon waɗi aysa misali har ko daratani kitu aranu guuni iɗum wawi waddande sukaaɓe ɗiɗo ɓe enden ni saɗorna misali de sukaaɓe jangoɓe noon enden bandi en miraru fa yewtidi woɓɓe maɓɓe jeyaɓe doso e huɓere ñama nani koɓe mbi'i ko o waddi firta e ɗangal fulfulde
allo
oui ça va
nini ɗum won ɗum fuɗɗira e kokkodirol lambaji do internet ɗo nder ñamey yaade nder reedu leydi ndi fewɓe nder maɓɓe du jeggititta nde ñalande
surbajo an o nder hawrine partigom hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeetati nder siire amin de nder mayre mi hiimo
hitaan duuɓi ɗiɗi e jeego mi fuɗɗi miɗo hito école amin walana hadde tesam joni min gon tan minen gaɗa kitu amin
abdoul holli ko yi nder majjum
min heejiɗe am hiɗo dirde teddino dirde noon nde a fenani kam ndenne wala fuu ko holla ko aɗa teddina
kam
woodi du filla yidde nde heppata korimani dow filla jande sukaaɓe ɓen
ako
dalila hidde surbajo am o ni mi woppi ba jande am hidde makko kanni adi hakkillo
am
suka debbo o ni hidde mum heewi ɓernde am sanne ɗum ɗum waɗi ko hitaane mum ko wonƴiti na komi hoƴiti jande am dalila hidde makko
iɗum tiiɗi fam alama yiɗodirde nanda nden dina ko handen ɗum
joni kuma wakkati yewtere pindinol non en tomin kalta dow ñanduuji gonɗi no cotta e nder janngirɗe te en daari ɗi sukaaɓe ummatore janngooɓe heewɓe ɗon janngirde ɓe pummata ɓe bottoto
noon jaati waɗi aissa min jiilake e nder janngirɗe gon ɗo anndan ni nder huɓeere ñame min jewtidi janngooɓe goo ɗon min jewtidi du faa hannden connooɓe ñamdu nder janngirɗe ɗe ndan kam fuu e ardiiɓe e janngirɗe ɗe anndan so kettinoɗen yewtere nde rukayatu abdourahmane waɗdi ko firtaaɗe ɗanngal fulfulde
do kono dunndu kaagaaɗo e maaro ɗum woni iri ñamdu ko sonnete nder ol l'école yeruno denisa channo dukunu on wiri l'école on tilsini channo nyamdu fu e waddude talkurumun ko hollata cellal bandu mudum no hubi
gam mi heba mi sonna nema der jangirde école de sai ko gadumi talkuru ko hollata ko mi wala na walla fu sukabe no gara no soda no wodiri
achete
jiɗe sukaaɓe janngooɓe ɓen no seedi fuudu fartolaabi ɗo tanaade laaɓal ɗon
miɗo yiɗi haa ko wondi bundu miɗo haajaado ñiiri he liƴƴi momi sotta emu no laaɓi are makko no laaɓi imo wadda ñaamandeeji feere feereeji dundu ni ñaamanmi wakkatiiji gon kanndu ngan iɗum waɗe wakkati gooto ɗum sonni
sani sukaaɓe janngooɓe collége e lycée ɓen ko ñamta ngala no njiyi goɗɗum tomum to nder école korakano mawɗo janngirde on no hinni e ko sukaaɓe ɓen ñamta abraham likka hoorejo janngirde l'école
miɗen goodi jannginooɓe suɓeteeɓe jeɗɗiire fuu ngam daarude ko wadda sukaaɓe ɓen enɗen conniri min jaɓata du ɗum wadda ndiyam pewɗam naa ko feewi gom fuu cukaaɓe ɓe enɗen conniree ɗo ga iɗum ñawna cukaaɓe
ɓe
filla laaɓande l'école hunde noon ko ƴewta nimɓe fuu nde durwo majjum
aissa jonke se nata nder fijooji coñinol ɓanndu
fijooji coñinol ɓalli hannde laawol jeego ɓawol kupuchan ko leyɗe afrique fijooji muɓɓen puɗɗa leydi cameru leyɗe sappo e jeego pelle muɓɓen no naata e nder fijooji ɗiɗen sappo e jeego o lewru janvier yahde jeeɗiɗi lewru février tan ndu ɓuɗinaaɗiɗi e lasso e go'o nder wakkati momin kaalta ɗo e leydi cameru e leydi zimbabwe kan en ngoni no lata jaango alal leydi niger e leydi libi kan en latti doyta janɗe joyi mo laasara miccintine himɓe du ko niger libi e kongoji ɗiɗi ɗi en kawra o min kattani o habaruji amin ko sukaaɓe ummatore mi yetti kettinaaki on kettinimen do e hettinaako habaruji o ñoon dow laa e rtel tati ɗiɗi mo joyi sey jaango ndi on kiyaari